wewe
kushuka na kupanda jana tumeshuka cheki leo tunapanda nimepata idea kusambaza kanda nimepata shows in Kenya na Uganda Burundi na Rwanda twende pamoja twende tukasake chanda Mungu akijali unazuia kibanda na miliki kiwanda tuko pamoja singefunga mkanda yote kwa sababu nipe tabasamu nimechoka mitabu hii ndo time ya vitamu unapenda good club unakumbusha lam after 2 weeks turudi Dar es Salaam tumetesa sana baby sana sana vibaya ukinikana baby kuniona sina maana baby baby choka mchana alfajiri chini utajiri fake paka really mapenzi yo city au kukua tuko wawili mapenzi ndo kaona city kama mabaya nasemwa kila siku daily wasushi nao hawaishi bifu maisha so kutesa kila siku yepo pesa ndo kila kitu kila
tabasamu nipate furaha siona nuna baby usiwe unachuna wewe tabasamu nipate furaha siona nuna baby usiwe unachuna wewe
cheka kidogo ni wewe baby
nione tabasamu lako go
inaridhika na farijika
ukinuna tana miserable
cheka kidogo ni wewe baby Inaridhika na farijika
What you mean nisa benze Achana na hawa na usubiri niteleze Bugi na mizupo startingisha iso Wezire Wakiba na bongo tuenze tuko madebe Tuende club zao tuende tukaruke debe Skisi ya zao so isi ya kaza reggae Na wapiga bao kijuhudi kama chege Achana wanga wanga zao ni kutaga Mitayo panga kule wana uzabaga Unacheza charanga Unacheza raga Isi ya za kimanga sini Sia za kichaga Basi baby singe cheka kidogo Uju smell lako lina wampaka vigo Alafu ku natural utumi mkorogo Pande za masaki mpaka pande za kigogo Wame kutaka uje kupata te kidogo Wakina Roma K ya buu na shabi chogo Uje kupata te kidogo Aja Blue vipi mbona sikusiki tena Sikusiki ukiflow mbona sikusiki ukisema Niko busy na baby jamani nisha sema Niko busy na wife jamani nisha sema Mabaya nasemo kila siku Wasushi nao hamuishi bifu Maisha so kutesa kila siku Yapu pesa ndo kila kitu
Usiwe unachuna wewe
Tabasamu Nipate furaha
Siona nuna baby Usiwe unachuna wewe